Ndege ya Mwanza imetua Msamvu. Yo, wapinzani tumbo joto kumsikia mtoto wa Faridi. Weka mbali na watoto, hii ni sumu ndani ya jiji. Uza kura usiuze kitu ambacho sicho, na ukimona muza sura mwambia tauza digicho. City sky, mana uhai squeeze wa kuingiza. Ulaya sipai, nyumbani na yaya mbalo visa. Sina superstar, mini superstar, mina star vina. Na iwapa shida hawa mastar jina. Kuchana ndo zetu wataramu nye vipaji. Wananita rapper yesu na iflow adi juu ya maji. Tangu zama za kale, mistari na wapa homa. Kila na chuandika mshale, tega skio tobwe ngoma. Best rappers za wakai na poka. Mana nina flow chafu kama nywele za kicha. Funga domo mini denti zena dabu. Natunza kanda ngono zaidi ya daftari la sabu. Na nimebeba kombe la maujuzi lo shushiwa. Lindo msinse fuga ngombe la naishi ubungo maziwa. Pesa gundu tena ni sumu tia mshangao. Woni F10 nyekundu jen special kwa penda na
like father like son.
Kama baba kama mtoto, sijui utamgusa nani na woto na washa moto.
Like father like son.
Piga simu zima moto, ambie biti na mkua mistari na reta nyoto.
Like father like son. Like father like son. Like father like son.
Kama baba kama mtoto.
Like father like son. Like father like son. Like father like son.
Kama baba kama mtoto.
Awezi kwa pangala shaba kwa kunywa kiduku tu. Jeshe takama napiga fanga badala ya kuku mfu. Fuata nyuki fia mzingana kwenye kichugugu. Farid ni mkaida mbaya faidi paka siku ku. Sijawahi tamani kuwa mwingine, najivunia ufikiu. Nusu mtu nusu machine, naso nusu uchi full. Unaweza kaa mrefu alafu kashindo kuona juu. Na ukiringa tu na pingo bingo bila ligi kuu. Na tofauti kati ya kitenge na kanga, stamina wambie mtoto kenge. Awezi kuwa wa mamba. His turn kaki puff mwenye pisto. Ni atari ya kikoki jweni kif. Jipende kablo japenda vilo napendwa na watu. Na ukiendo bebe na vyatu. Na ukiweza meze di chatu. Mwenyesho fiatu wakogope chaftatu wakili na tope. Like father like son. Umoje kajicho na kope.
Like father like son.
Kama baba kama mtoto, sijui utamgusa nani na woto na washa moto.
Like father like son.
Piga simu zima moto, ambie biti na mbuwa mistari na reta nyoto.
Like father like son. Like father like son. Like father like son.
Kama baba kama mtoto.
Like father like son. Like father like son, like father, like son.
Kama baba, kama mtoto. Mabushi usifuke ngambo kuni kompyuta na calculator. Blaza mjini mipango, woni posta kuna tractor. Usishangae, mana ukishangaa utashangazwa. Sister du, bola uvae ukivua tutachakazwa. Kama umesikia tetes, kwa ivesi italeta kwele. Johnny Chane face to face, avami wani usone gele. Na nyota ya mbo mwitu na winda vilivyo high. Mindo mlevi waki kristu na izima nkinywa divai. Noti sishiki michongo haitiki birisi. Watu wana roka safisi wanafiki. Wana snitchi nisiishi fiti. Nisipande pichi ili nisande singaye switi. Navuta pums na hema. Kapuku sina kitu ila utunzi unasema. Nikikosa iwala ula skufulu atanki sota. Unailala endelea kulala ukiamka utakula ulichokiota.
Like father like son.
Kama baba kama mtoto, sijui utamgusa nani na woto na washa moto.
Like father like son.
Piga simu zima moto, ambie biti na mbuwa mistari na reta nyoto.
Like father like son. Like father like son. Like father like son.
Kama baba kama mtoto.
Like father like son. Like father like son. Like father